Polisi ematuga elimu kuno nyeleza kumfayo mvubuka wa miaka kumina msambu mwona tegeleke sekweria Agustin omutuzewe Nalusunga Mukasanga Town Council mu district wa Kiso chika ndibu antiono ya feride kuchalo na Jozon Kanywa Musulo Cell Gombe Division mu district wa Kiso omugenza abadde atundamata mukavuga kebu wambo era aba era bwata komyewo basanze mulambo gwe ku kizimbe ekikyazimbibwa ku ssomero li Flourish Day Care and Nursery School. Omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ategeezezza nti bwe baleese embwa ebatuusizza okukwata akulira essomero lino Moses Muganga abayambeko mu kunoonyereza.